Message eno saba mujituuse eri maneja wa Princess Karen ne Sheira. Ebyaddala ndi munyivu nnyo gyemuli gwe maneja Ceci oba director Ceci ne bawala bo Princess Karen ne Sheira. Ensonga gye nandiyagadde abannayuganda bamanyi era bategeere kiki ekyabankyayiza oba ekyanyiiziza kiri nti Princess Karen wayimbye bulungi nnyo gwe ne Sheira.
God have mercy.
Balina oluyimba lwe bayimbye tugenda kuluta mu bwangu baluyita kipenzi. Oh. Waluwulireko ande? Princess Karen kukya abaana bato bayimba ye ne Sheira bana abaana bayimbye oluyimba luno saba mu lwesunge nga mbaga. Hey. Princess Karen ne Sheira njagala kubagamba nti mbagala nnyo era njagala kubeebaza okuyimba obulungi era oluyimba balulinde abadde bagamba nti muli mu muzannyo kipenzi. Okay.